sauce on the track.
Shower. Is that where take a boy in a spell at deeper for me? Oh, do.
What will miss a baba?
Yeah. Mapenzi ni yanzaga nawe. Nika kutunza, nika kupenezesha, mina wadiki ama. Kitambala cha penzi kinanguka,
kamtembele.
Taratibu, oh baby kiokote,
kamtembele.
Usia wabambu wewe kumbuka, wasije mapanya lodi ukuteka. Wakicheki nyuma toroli, ndo kinachofanya wakutamani. Nayo sura zaidi ya mdori, wanakesha kukupigia mastori. Lundagala lwa bahari,
alumbelechi.
Luko chini luko yulu,
alumbelechi.
Lundagala lwa bahari,
alumbelechi.
Luko chini lupo yulu,
alumbelechi.
Alumbele mama, alumbele mama kutua.
Alumbele mama,
alumbele mama kutua.
Kutua,
kutua.
Yeah,
kutua.
Let's go.
Halume, halumbelechi, halume, halumbelechi, mwanamuke wa mwenzako, halumbelechi, lundagala lwa bahari, halumbelechi, luko chini, luko juu, halumbelechi, halumbele mama butua, halumbele mama butua, 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 halumbele mama butua,
kamwambie, tena nasema kamwambie. Wajue, misi saizi yao, wajue. Kutwa kucha kwa sangu mami, wanapunda muda mimi siwezekani. Misi saizi yao, ushanipenda, ushaniganda mama kawambie bari yao. Inokae mbali ngoma uiwezi, minachimba gada wasu wewe lusu. Marina upaka mafuta, mafuta kipanga tutana toboa, toboa. Mindo chenga za Messi, Messi. Ukurufi wa Ronaldo, Ronaldo. Kichefu chefu cha panado, panado. Gonga gonga gonga, gonga spy gonga. Gonga gonga gonga, gonga stroka gonga. Gonga gonga gonga, gonga auto gonga. Anakimbia kulia, gonga. Rudishe kushoto, gonga. Mwanamuke wa mwenzako,
halumbelechi.
Lundagala lwa bahari,
halumbelechi.
Luko chini, luko juu, halumbele mama. Halumbele mama butua, halumbele mama. Halumbele mama butua, butua, butua. Mama butua.
Halumbe,
halumbelechi,
halumbe.
Mwanamuke wa mwenzako,
halumbelechi.
Lundagala lwa bahari,
halumbelechi.
Luko chini, luko juu,
halumbelechi.
Halumbele mama,
halumbele mama butua.
Halumbele mama,
halumbele mama butua.
Butua,
butua,
halumbele mama butua.
Hehe, wende mnyama Afrika.
Gonga, 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 gonga fela gonga. Gonga, 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 gonga jobe gonga. Utoke upangoni, ringie njiani. Fungusha kiuno kautaki shikilia na dera. Fungusha kiuno we dada shikilia na dera.
Tikisha tuta, tikisha tute, tikisha tuta. Tikisha tuta moja. Tikisha tuta, tikisha tu. Tikisha tute, tikisha tute, tikisha tuta.
Walomeze.
Shina la lambu suku. Malenga moseto munane. Lalambu suku Malenga mose tomo nane. Malenga mose tomo nane.